GetaTunes.com.
Oops on the book. Ina ninkazuanga jima ya samoto. Mayanga ni macheso. Ineo sindi kudwala bambu badi. Moyo wanga kwa satana ni chileso. Nyimbo 20 kupopa jikaleta ilasi. Golo ili kutali ni hilaxi. Kuchuga lelo mofifwa iblazi. Mose mujawadi njeza manyazi. Ama funa hudi andikile. Ana wa mazaima mutu ndiambile. Tasie manzi asambile bati. Goti sanga limbane ndinjati.
Kimu ya makape nime topiki. Kondike pithi ya masowa toothpiki. Fancy yanga imandicha yankini. Madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha.
Yeah, Captain Wanda, zagi wa henelei. Zovala zikati zimu yenelei. Levo ya master KG usandile melei. Alama one list, mbenjelei. Timu mviga kwa ano safuka. Titagupa tukono lako irokuka. Krabu samu kila tempo. Atangutelo lusuli dalo wampepo. Captain Wanda, yeah, alipende. Bigila imbe nyimbo inaipe.
Timu ya makape ndine topiki. Kondike pithi ya masowa toothpiki. Fanzi yanga imandicha yankini. Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo
Uzika mbachu juju.
Ate ya nani nakale.
Vanosa imbana ndibuluju.
Ate ya nani nakale.
Wakse uzika mbachu juju.
Ate ya nani nakale.
Vanosa imbana ndibuluju.
Kutimu ya makape ndine topiki. Kondike pithi ya masowa toothpiki. Fanzi yanga imandicha yankini. Kutimu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha
Captain Wanda, say Captain Wanda, Captain.
Timu ya madolo amandicha.
Music at www.getatunes.com.